Black Market Records. London.
Snakes, cats, manyoka, zote cat. Top glass by the backyard cat. Anaku, anaconda cat. Kanibu, kanibu, si cat. Kanibu, kanibu, she cat. Snakes, cats. Manyoka zote cut. Tenze ina bip una flash. Siezi kambash kauja ni kanja cash. Teine za chapia kwa keja. Kona madem yu wanga kona nyash. Sifan wangu juu yoski za nyash. Hotbox sadi keja inaja ash. Nimefika high limit to si pass. Chali kona buji ass. Aje una follow aje Bob Risky. Vitu munafanya kusaka Bob ni risky. Sina do unataka to end a Disney. The only thing neza offer ni dizzy. Fruits of my labor, drown in a whiskey. Playlist yako mi siko ni whiskey. Yeah, you rather listen to Bixby. Bitch please, ongeza pitch, cut. Snakes, cut. Manyoka, zote, cut. Tall grass by the backyard, cut. Anaku, anaconda, cut. Kanibu, kanibu, si cut. Kanibu, kanibu, she cut. Snakes, cat, manyoka, zote, cat. Denge unajifeel, si utoke bila shot. Hiyo kitu iko down, chini shot. Vako za smash, ukikami upas. Si shash, fellowship, busy side zetu church. Anachocha, hizo nduruni za church. Ana dash, juga track, ju, gumu kukacha. Denge kikwa salty, chipo na ketchup. Kitu ni Rocky unatoka ASAP. Mdura jioni ina slap. Mi ulenga zile text za ufala like sup. What's up with that? Nimekati ya kwanza na ya pili unapiga. Ushaipigwa na butua. Ha, riswa. Tunatoa pepo na rizla. Vichwa zimeshikwa na mambichwa. Which one zile zina pu. Cut. Snakes, cut. Manyoka zote cut. Tall grass by the backyard cut. Anaku, anaconda cut. Kanibu, kanibu, si cut. Kanibu, kanibu, she cut. Snakes, cut. Manyoka, zote cut.